kokugado. Papago, Baba Mungu, nimezungukwa na marafiki wengi wenye majungu. Papago, lini langu fungu, nibariki na mimi nipate japo kiduchu. Mtani kwetu, minasemwa sana. Sifanyi kazi zijitu, naimba sana ila sivumi. Mtani kwetu, tuna wanga sana. Tunaishi na mafila kuni, kila mtu kwetu mkuni. Swahili ni kwetu walitete, watu wanauza jeki sampepe. E Mungu Baba, fanya wepesi, waweke huru wanaosingizi wa kesi. Nobody else, nobody else but Papa Gordo. Papa Gordo, Papa Gordo. Nobody else, nobody else but Papa Go. 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 Papa Go.
Yeah, yeah.
Papa Go.
Yeah, yeah. Etu squeezy wacha wini vijana. Ata sote na waze,
waze.
Saya nini kurogana, kwele wataki tuendele. Kwenda kujitafuta sio dhambi msiponde. Riziki ya ipo tu kwa konde. Maisha ya bongo bwana, ni uchawi na mazonge. Da, nobody else, nobody else but Baba Godo. Baba go, Baba go. Nobody else, nobody else but Baba Godo. Baba Godo. Baba
Godo. Wacha wini vijana, ata sote na waze. Saya nini kurogana, kwele wataki tuendele.
Baba Godo, Baba Godo, Baba Godo. Baba Godo, Baba Godo. Papa God.
Kukwetu tunawangiwa sana. Kaka zetu wa karibu anachomoa nyaya.
Papa God. Papa God. Papa God.
Papa God.
Papa God.
Oh, no.